baningi babazoma ndlolo ngokangehlupheka baningi bathembele kimi nawe babona basokola noma yini boza yami lapha ibuziswe nobongona noma yini boza yami lapha ibuziswe nobongona kuyo baningi babazoma ndlolo ngokangehlupheka baningi bathembele kimi nawe babona basokola noma yini boza yami lapha ibuziswe nobongona noma yini boza yami lapha ibuziswe nobongona. I'm gonna be on zip-a-eye. Sala-la.